akunganye wano olwaleero kuba owangudde olugendo olubaddemu emisanvu n'okuma niwerekera z'otulongo waliriza owangule erabo oluyogano sakanya Mukama we valensima sakanya